just to come each and everybody to this gospel gathering again that the Lord has given us. John.
Okay,
it's another day that the Lord has
made.
The day of the Lord brings joy all away when we are in. The day is the gift given by God to the elect.
We see how the
context of the day looks like. We see others dies, others still having the life. All these things wait for good to the elect. Because when some other people are dying, somewhere people are burning. So God loses nothing but being honored following in heaven. We cry because we don't know the mind of God. But God is pleased to lose his dear son. He is pleased because of whatever we met with. So everything Lord purposes that we should be in us to bring glory and honor unto his name. Today is a continuation of the book of John that we have been in. It's a book that is full of mysteries because we see how John writes this book that he was speaking about Christ as the Son of God. So is speaking with the God that is in spirit and will be not heard by many, are only the elect who hear his gospel.
This
is so because blind eyes never sees God. Let us go back to the book of John chapter 18 verse 28 that we were in this last Friday. I will read three verses and Brother John will follow suit. Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, and it was Aaron. And they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled by it, but that they might eat the Passover. 29. Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man?
Anantenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria. Koma munali mmawa ndipo iwo somalo wako itori lokuti angabetsere koma kuti akadzoka kuzvikwenda kwaja nepirato anatunga kunja waionati kwaja nacho chiyo
They answered and said unto him, if he were not a malefactor, we would not have delivered him unto thee. Then said Pilate unto them, take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, it is not lawful for us to put any man to death.
Anayanga na diwa yu mufisi ya fete. Aga na kala wosa chuna zoi pa uyu. Siti kata mpereka kwa inu. Nipo pila anaya diwa yu. Mumteke ye inu. Kumwe rukatika mwajira kutani. Ayuda anaya diwa ye. Tiniba ula mwina wakutamu tuwa yetu.
That is the saying of Jesus by the people filled with his faith. Signifying what he said is so done.
Kudima wa Yesu akwaniridwe amene ananena akuzindikisa ifa imene akutadza falawe.
This is another time of having this scripture. May the Lord bless the reading of this word.
Yidu nthawi inanso imene ndikukhala ndi mawu ache ndipo kuwerenga uku akuyanda kuti kuwerenga uku.
Now the case is before the judge. Everything that is needed has been set forth.
Tiri jose chimene chinafunika kuchitika chaichitika patsogolo.
Even if the judge himself is there ready to start judging the case.
Ndipo ngakhale woweruza ndi wokonzeka kuweruza mlanduwo.
The victim already is in the chamber, in the hall, waiting to meet with the judge.
Ibo yeo tusidwa yo, aya walola mirandulo, mbegezira kukuma na ndiwe chweruzo.
Remember, this physical court represents the spiritual court in heaven that Adam foreshot of the glory of the Lord. He blessed the Lord.
Msaiware kuti bwalo idili la mlandu la kuthumi muli makaoneka iyi. Imakaimira bwalo la milandu la kuzimu limene Adamu anapezedwa ochimwira lamulo pamwe pamaso pa bwalo.
Everything will be done as the Lord purposes.
Kumatu chokondweresa chonena kuti china chilichonse chichindika monga makukonzeratu kwa Mulungu.
The victim who is righteous has met with the judge who is a sinner.
Wanene zedwa amene ndi olungama akukumana ndi oweruza amene oweruza ndi ochimwa.
Because this judge is a person but representing the spiritual judge, that is God himself, but him the judge is a sinner. Because he fell short of the glory of God from Abraham, our ancestor.
Chifatu owe muza uyuyu amenata weruze nkaniyu. Ni muhoji majitu kuma makai mira malo amulungu amene ndi umuza ona. Kuma yeo ndi oji chifatu ina kuti yeo anapelewela na olemeru wa mulungu kuma mujimu kwa Adam.
So, the judge is Pilate. But don't forget that when the people will be meeting with the judge, meaning Jesus, but the people that claim themselves to be holy, they are ready to start eating the Passover.
Kumaru musaiware chifiji kunena kuti mene antu awawa amaka kumana ndo weruzaona amene ndi Yesu Kristu. Anthuwa panali patakonzedweratu amene kuti panali patakonzedweratu pasika.
There is this way Passover and stopover.
Ndipo pali mawu onena kuti pasika amene amatanthauza kudusa komanso kupitirira.
Passover and stopover.
Kupitirira pamene kudusa komanso kuima.
Because they call it to be Passover, because there is something that people put in during the night when the people will be locked in the house, eating the meat, while others are sleeping one single night.
Nemaona kuti pasika sanatanthauzike momvena bwino mchilango chachichewa kapena mwena tipomvena kuti sali mchichewa chifukwa muchizungu akamatanthauza amatanthauza kuti kupitirira nde mawu amakanena kuti kupitirira chifukwa chonena kuti pali chinthu china chimene chichitike pakati pa pamene anthu akhaliwa kugona.
So there is something that is during the night, that is the angel of death, that will be stopping over upon other houses while passing over other houses.
Ndiyo zachinthu chimene amachinena chakupitirira ndi angelo aifa amene ati akayipitire poyamba mu nyumba za anthu ena koma nthawi yomwe azapitirira pa nyumba za anthu ena.
So is the picture how God works to the erect and unerected sinners.
Ichintu ndi chithunzithunzi chamene Mulungu amachitira iye zake pa anthu ochimwa osasankhidwa ndi anthu osankhidwa.
He stopped over with his election, salvation, his blood on the elected while passing over other houses so that they shouldn't receive this.
Iyeyo tu amaimba pa iwo amene kusankhidwa aja ndi magazi ache ndi chiyeresu koma kani omweyo tu amakapitirira pa anthu amene ndikusankhidwa kuti asachilandire ichi.
Christ
Yesu Khristu ndiyetu pasika kwenikweni kapena kuti ndiye kupitirira kwenikweni.
He is the little salvation of his own people.
Yeye ndiye chipulumutso cheni cheni cha anthu ake.
Now the Passover is ready. People has been prepared. While Christ meets the judge by the name Pilate.
Ndiyetu zokonzekera za pasika zatheka ndipo anthu anthu okonzeka kuti akadye pasika pamene Yesu Khristu akukakumana ndi woruza amene ndi Pilato.
Verse 29. Pilate then went out and told them, and said, what accusation bring ye against this man?
Chifuaja mdina pendinaila kuti chifuaja je Pilato, anadulu kila kunja kwa iwo, nani? Chifuaja jimoja na acho, chamutu.
So you can see that it was the judge who was moving up and down, moving to the people and to the Christ, whom has been said to be a victim.
Ndeno mutha kuona kunena kuti apapa panali woweza amene iye anali kuyenda iza kupita kukalankhula ndi Yesu kupita kukalankhula ndio akupita kukalankhula ndi anthu kubwalo komanso ndikupita kukalankhula ndi Yesu amene amamtchula kunena amamdenezayo kunena kuti ndi wolakwa.
So he met with the people and asked them, what accusation are you accusing this man?
Ndeno anakumana ndi anthu andikuwafunsa zokunena kuti ndipeza chanji chimene mundineneza munthu uyu.
This shows that even Pilate, the judge of that time, fails to find the accusation against Christ.
Izinthu zikutanthauza kuti ngakhale Pilato amene anali woweza awanthawi imeneyoyo analephera kupeza cholakwa kapena choyenera kunenezedwa cha mbuye mwa mbuye Yesu.
He fails to find accusation because for sure Christ is God, is holy, and is without sin, without accusation.
Anale pera kupeza chotsutsa mwa Yesu kuti kamera chotsutsidwa nacho Yesu Kristu yo chifanira kuti Kristu ndi Mulungu ndipo iye ndi kunena amene alibekena kani konse kodetsa kamera komtsuka.
According to the scripture, it's only Christ who is holy. Other people are defiled but sinners.
Ndipo monga mwa malemba ndi Yesu Kristu yekhatu amene ali poyera koma anthu ena ali wonse ndi otsusidwa ndi odetsedwa monga ndi otsusidwa ndi odetsedwa chifukwa ndi ochimwa. Hello.
Yes, Galon. Here we see how the people abused Christ because of the curse that was with the people in their mind. The judge is found without a case. While the people that abused Christ, that came with Christ to the judgment of God, is accusing him and says that he is not a malefactor. Which means the book of the law is found in Christ and guilty. One of the people that have found Christ is seeing Christ as a guilty person, ready, worthy to be crucified.
So mazina nauza kunena kuti monga mamalamulo chilamulo chitampeza Yesu Kristu kukhala wangiro opanda mlandu pamene anthu amene anadzana nekubwera la milandu kumene koko akumpeza kukhala kukhala mulandu woyenera kufa.
So you can see how it works in the case of Christ Jesus.
Ndipo apo mukhoza kuona mmene mlandu wa Ambuye Yesu umayendera.
Verse 21, they answered and said unto him, if he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee. They had confidence that in this Christ, this man was sure is a victim ready to be judged.
Mukamaona mundime yake yazete yadamayanga kumanyana kuti akanakhala osachita zochoipa uyu usingitsidikana mpereka iye kwa inu kutenza kuti kwa iwo amampeza kukhala opalamula amampeza kukhala olakwa ndipo oyenera kuweruzidwa.
But when we look and so it we see that it was worth for Christ to be executed, to be delivered to the people, to the judge, and to be crucified so that the scriptures might be fulfilled.
Komano tikamayangana chinthu chimodzi apa, tiona kuti kunayenera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu amangidwe ndipo agwiridwe kukapitirwa kwawo
Verse 30. Then say Pilate unto them, take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore say that for him, it is not lawful for us to put any man to death. Now the judge by the name Pilate is telling to judge Christ, is telling his hand over in Christ to the people to judge him.
Pamene ndima yake yandende wada akunena kuti ndipo Pilato anati kwa iwo, mumtenge iye inu ndi kumuweruza iye monga mwa chilamulo chanu. Ayuda anati kwa iye, tilibe ulamuliro wa kupha munthu aliyense. Ndiye mukhoza kuona tsopano kuti woweruza amene ndi Pilato walephera kupeza mlandu mwa Yesu kapena kumuweruza mbalo mwake akupereka Yesuyo kupereka chigamulo chokuti chikhale mʼmanja mwa Ayuda.
Which means he was defrauding himself. Not to be judged, not to be a judge to Christ.
So when
Christ was worthy to be judged according to the scriptures, but Pilate is denying to judge him because he is the judge of him. Pilate saw that Christ is the judge of him. He said he is not to judge the judge.
Tikamaona ari munga mamaremba kunaendera kwa Yesu Kristo kunoda kuti aweruzikwe. Komano Pilato anaopa analephera kumweruza Yesu kuti fanira kuti Yesu Kristo uyo apirambe yakamuona Yesu Kristo uyo kukhala omweruza. Iyo Pilato uyo ndifanira kamana zina iye sana liwenera kumweruza.
The first Daniel of judging Christ was the handovering the judging seat to the righteous judge. Who is Christ, the one people has bound and accused?
Mukamaona mbali yoyamba yankhani imene iyi imene ikuonesedwa apapa mfundo yoyamba ndiyonena kuti ukuti kunali kupereka ulamuliro wakuweruza kwa iye amene ndi woyera woyenera kuweruza Yesu Khristu amene akukuweruza mwachilungamo.
Christ is the judge, Christ is the savior, Christ is the salvation. Christ is worthy to judge and to save and to receive justice from the people, not a man.
Kristu ndiye woweruza, Kristu ndiye pulumuso, Kristu ndiye chipulumuso. Iyeyo ndiye amene ali oyenera kuweruza moona, akulangira onse amene ali ochimwa kapena ndi kuweruza moona, osati iye kuweruzidwa ndi munthu ayi.
Now look to how the people responded when Pilate handed over Christ to the people so that they should judge himself. The same verse of 31. The Jews therefore said unto him, it is not lawful us to put any man to death.
They judged Christ
themselves because they were knowing that in this case, that is with the Christ, is worth there for the death. So they refrained from judging Christ. Because the law commands them not to kill.
Iwo wanu amakana kwa kumweruza Yesu Kristo amene chotenda kuti amaona mlandu wake kuna kuda kuipa imba. Kwa kusima apata mpata kuna kuti wako.
So Christ, there was nothing missed. And nothing more but whatever the Lord purposed it before the foundation of the world. Look to the response that the people responded that it is not lawful for us to kill. It is not lawful. It means they try to observe the law that themselves cannot manage to follow it.
Taonani mena magaya nkira antu awawa ayuda wakunena kuti tiripe ula muliro wakuka mungu aliense. Zimena zimakawa neso kutina kuti zimaone kakusatila kwa mbili marakulu kunena kuti yo akusunga kwa mbili marakulu dema la mungu kwa kuleza kutina mungu aliense.
They tried their ever best to try to observe the law that themselves will not manage to observe it.
Iwotu anayesesa kujira ina kapena izaje kumbali yao kusunga ndipo sana kujira mulo chimeto. Ngakale kunena kuli kujira mulo chimene chocho, iwo si mavo mekana kutanga ati kukala mene mulo kujira mulo chimeto.
People tried always to observe the law that they can never manage to pursue it, even fulfill it.
And Roma may say that we sung a chiramulo, but how do we chiramulo? You sang that we chiramulo.
normally saved by observing the law.
Palibe muntu atakhala kulumusidwa posunga chilamulo.
We are saved by the grace of God, freely given by God Himself.
Nakulumusidwa ife mwachisomo choperekedwa kwa Mulungu ndi munthu wake.
Grace is the gift of God given freely without our good decision or option made.
Ndiyetu chisomo ndi mpatso yoperekedwa ndi Mulungu kwa ulere. Topaka chisambo chathu kapena kulingalira kwathu kwa bwino ayi.
It is not lawful. They observed the law that they can never manage even to follow it.
Akunena kuti sikulote
so you can see how tricky it was. These people were the people that bowed Christ and found accusation against Christ are the same people that failed even to kill Christ. Then they hand over him and told the outsiders, the Gentiles, so that they should kill him.
Ndiyo mukhoza kuona somehow umene ukuoneka pamene papa nkunena kuti anthu awawa amene anamugwira Yesu Yesu ndi wolakwa analephera kunena kuti Yesu yomalo amakagwiriza ntchito anthu akunja amakapereka mʼmanja mwa anthu akunja.
Before we proceed, we can see that before Christ's death, there was no human communication between the Gentiles and the Jews. The Jews and the Gentiles, they never correspond even in eating together, giving gifts, whatever. They were enemies from the beginning.
Ndipo Ayuda ndi anthu a mitundu panalibe mgwirizano wina uliwonse ngakhale kuyankhulana kapena kudyera kuchita chidyerano ndi anthu a mitundu ayi anthu anali pa udani waukulu.
Think about the tax collector and the Pharisees. They never respond or keep intact. They were enemies.
Taonani kapena talingalirani pankhani ya msonkho ndi mfarisi
But this time, God shows them that they are not different, but they are the same.
Umadu mutawi hii mungu wa maga wao nesera yuo ukulina kuti palipe kusiana pakatika uzito nufadani.
At first, the Gentiles were claimed to be sinners, and the Jews were claimed to be the true worshippers of God.
Kiamba, anu hami tundudu wa manini pakulina kuti ndambu mchimu, anu hole kukulina
but when in the priest God to reveal Christ to the people, God shows them that they are not different but one.
Kuma pamene panakondweresa Mulungu kuvumbulusa Khristu mwa wanthu, Mulungu anawaonesera anthu kunena kuti palibe kusiyananso pakati pawo, mwake wonse ndi amodzi.
So the Gentiles and the Jews are the same, but sinners, wretched, right from the beginning.
Ndiyetu Ayuda ndi amitundu wonse ndi wochimwa olephera olakwa kuchokera pachiyambi.
Before the time of the death of Jesus Christ, they were enemies, but they were enemies over the same side where they are. return from the beginning.
Basana chidika pili fire ambuyo wa Yesu Christ imene hii. Antu awawa, anali ya kumadu anali ya dana amena onsa machita zibuza. Anali wapandu kwa wameza kwa mkikira. Anali ya mpobembe za mafuto. Anali ya mpobembe za mafuto.
They were never kept in touch between the Gentiles and the Jews.
Awantu awawa sama gwilizana, panali ya mkwilizana, pakati pa antu wami tundundi ayuda.
But the death of Jesus brings the cooperation between the Jews and the Gentiles.
No, if I am we are Jesus Christ, na mwe zato ngulizano, pagadi pa ayuda kumaswa mitu.
The death of Jesus Christ, once cooperated, shows the people where exactly they are, that they are all but sinners. Read a weapon waiting for the death of Christ Jesus on the cross so that they should be redeemed, should be saved, and being reconciliated to God.
If I am with Jesus Christ, we don't go to the Nagawa, the Seran for Awawa, Kukara, and Hobizana, we're not good if I can't go to the Kuzi, but the Oshima. I mean, I will go to the Fire, but I'm going to go to the Fire, but I'm going to go to the Fire.
We have been reconciled to God freely by His
blood.
We have been redeemed freely by His blood. We have been saved freely by His death.
His death.
Crucifixion is the salvation of the
errant.
The death of Jesus Christ is the only remedy of our sins. The death of Jesus Christ shows how wickedly, blind, and wretchedly we are before God. Before any priest, God to reveal Christ to us, we enjoy in idolatry worshiping without knowing that we are sinners and we are totally right to the things of God.
Because
we saw that before Christ came to this world, the people were worshiping in temples, synagogues, in different places, but without knowing that they are sinners, wicked, wretched, blind, read a word they need Christ to redeem them and serve them and reconciliate them and get them out from the bondage that they are in.
Chifuwa rudio na kunena kuri pamene ambuye wa Yesu Kristo anali asana afi ifa ya ambuye isana chidiki. Anu anali kupembeza matempire, kumansu kupembeza malosia na siyana, mene iwa anali kupembezira. Po sasindi na kutiwa ndanho shima iwa ndanho lepera iwa ndanho kwa kuembekezera ifa ya mwe kiti kwa masure se kuatuka akumu kodi la sweet Christ.
The law commanded them not to kill, so they refrained themselves from killing Christ Jesus. But they think that the Gentiles are the only
Hymn number 74.